ufuna ngiphile kahle ungolela sithandwa sami wathatha wangizalela lena kwangomoningi yethu ufuna ngiphile kahle ungolela sithandwa sami wethu bobhekisaya uzokulobola ngani mntanami engenangomo mntanami ungazodlala wathi mntanami kuloya muzi wenu yolala kuphi mntanami kulamabhodla mntanami ungazodlala wongolela wezolile kwakungenhloso ukulahla ngangidlala umama
Telema, umuntu efanele ngimkhalele wake ngamthandi ma. Yangeke ungikhathele ma, umuntu efanele ngimkhalele wake ngamthandi ma. Yangeke ungikhathele ma, umuntu efanele ngimkhalele wake ngamthandi ma.
Wangisalena lena kwangomoningi yethu ufuna ngiphile kahle ungolela sithandwa sami wathatha wangisalena lena kwangomoningi yethu ufuna ngiphile kahle ungolela sithandwa sami wethu bobhekisaya uzokulobola ngani mntanami engenangomo mntanami ungazodlala wathi mntanami kuloya muzi wenu yolala kuphi mntanami kulamabhodla mntanami ungazodlala wongolela wezolile
kwangangidlala umama